way. But it's a go must say matave.
Here's another one.
Nyasubi ndani ya mbanyo.
Hello.
Driver.
Malou. Madam President.
It's been a wrong time, carnival.
Oh yeah.
A wang it. Toka mwanza panga ghetto da slam. Mkuwa mtoto Mr. Blue Tabasam. Umi unakwenda Mario Bia Tam. Chunga utapakuliwa mze Birian Maria mze. Wenzako sintu na thamini muda. Machozi jasho na damdo tufungue masha. Wanakuwa mikocheni wenye mafake macheni. Nombo kisikia hinu makalam na peni. Kaki papa, kaki afande. Unashindana na baga funa kaki makande. Bonjour papa, sali makante. Aujourd'hui, rap city mwanza asante.
Usikai tumtani, ukume chill na machizi. Hata kama hauna flow, kipiga picha sema ndizi. Sogope kuji kwa uneza toka takwa fchizi. Mina hustle, soka nza na hit, public izi. Sabi tiketi ziko sold, watoto wako bold. Speech ni too cold, afumweti no share gold. So Shanghai wano kisign, kwa nona chunzidi kipi. Mipila kama crown, malume na miliki. Wocha wa mwisho show, gaji fanyenya mwambiliki. Kwenye show na pigia mbo gaf ni zangwa timiliki.
Makafeli tangu alipokufa pack. Fegi nyingi dakika tano tushavuta pack. Kichwani mvi unazificha kwa masupa black. Haipunguzi umri yo mzee, so get your future back. Amekushauri mother umechukia.
Uo si uchizi.
Amekushauri father umemnunia.
Sando ni.
Wadogo zako na wakwaza wanaumia. Over 40 years na ujawai waza familia. Saki kazi kutwa home tunasubiria nguna. Unapenda pombe hela za kununulia una. Unadeka ni kwa shemeji ya ni mchizi ya limuwa sister. Brother chunga mziki wa una tatoboa speaker.
Hey Buddha, hii ni ngori ya inatone. Milele ntaboficha kawigi na mwenye kome. Mnikome, keni chini mnisome. Ivesi na mabriji kaimeandikwa na pakome. La haula, akili mtaji sosura. Hauna pesa, wezi kumiriki paula. Weki gagura, jipange. Huna unachomiriki, zedi application ya mange. Nye wazawa mtatuweza kweli nyinyi. Soboni ya iya si Christmas moja mjini tu. Mtari wataku, DJ shika hapo. Na nkepiga wanauliza, nacho mepigaje hapo.
Legend, hivo msini weke kwenye list now. Kwenye rap, mini god, don't judge how. Alafu cheki cheki usomee kabi nyao. Beki zenu mbovu asini kabi mi, pesi town. Tandanganya nini mi born, here here ustana pesa. Vinafanya wana nita, dia dia, kila show, kila paper nabukua. Mia mia, wakisikia nipo kwenye mic, wana fear fear. Usta wa bongo wana utashimika ukipata maslai. Hila ukikosa pesa utapata sifa na UTI. Una hela na umechill to my ghetto wife. Babrai, umlu unakwenda karaga bao.
Hakuna time, I can be dakika wazijirudi. Yani hapo lipo mishezi na pangika. Na usipo ipanga ndipo tapanga mipangwa wenzako. Kila mtu ana ndoto wanatimiza chache. Bado kijana vipi mbono umejikatia tamaa. Lika kipando na chekla mtu anapita. Miaka inaenda usimami wembu naisha. Hakuna story zaidi ya kukimbilia boli magoli. Shots on target na tunaboli. And life imperfect but we keep rolling.
Life is perfect, but we keep rolling.
Oh yeah,
oh I'm there. Wake up, yeah.
Take five now.
Take five now.
Take five now.
Take five now.